the love when you dance so in the wall, you know. David Wonder.
You ladies and gentlemen, how you doing? Listen, my heart is for you. Say my heart is for you. Hey, hey. You're welcome to the King Experience. It's MC Gogo right now. Let me talk to you. Listen, window mine at number one. Hey. You listen to this now. One be a ten, one be a ten. My number one. Yo, we are doing it in a kingly way right now. You know the past, every man is saying, Wally, 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 man, I'm picking Wally. Hakyanuni! You better tell God right now, listen now. Atikuku pokea. We are doing it for him one more time. My heart is for you. Listen now, my heart is for you. We are doing it. This one is the last one of the year. We do it like this.
Daffy Gogo.
Want me a ten? I say, mama, my heart is for you.
Shani tap fila badu na kwa mini. Wami try kuni trash badu na nitha mini. Napenda blona nfendo na ntili ya mana. Albon Scott. My number one. Mashani tap.
One more time saying thank you for the last time for the year. Hey DJ da PMC Gogo right now. Listen now say ma.
Daffy Gogo.
Hey. Nakusaki fani chakwele. Tunamambia aje. Sema tinajivunia kukupokea ulitokea ikatulia roho yangu na kila kitu changu baba ninakupenda. We say for you, for you, for you. You wanna listen if you know to this one right now. Everybody go.
Daffy Gogo.
Come on. Once I'm playing you, echo the rhyme on the Kingly Experience, you know.
Spiritual maturity level to a fit. Ka iwe by road and my air to a fit. Ka, but in the way, ni haki. Ka, to me choka, kula mungu ka, to a fit.
We're doing it in a gospel way right now, you know. You know the vast village of Fungamwaka, eh? Atinini. Atinini singing with me. Uh-huh. Everybody. Navilomeni. Now Lizaje, Chelsea, now Lizaje, Ati, Utapanya Jekani,
Timeless, Utapanya Jekani,
Yo,
BBD, FIB,
how
BP,
Chelsea,
Mikwanza, Niliska, your base. Kasema, akila zima ni tadensi. Yo dansi shuwa ma okampo ya
nadensi. Esa watu
mpaka style ifike adi base.
Minki pata mkisifu ntawa join teke teke. Mintaruka kiki pia ntapike teke. Nikipata mkishukisha milazima.
Wacha nyone comrades wa Yesu. What's up, let's go say.
Leo tasapisha vile sije waifanya ntaipi.
Sunajua venye tunafanya leo.
Si
unajua
kama koti ya darani na msifia. Comrades wa Yesu Mungu wapu.
You listen now. I wanna see everybody tonight. Check it.
Utafanya je kani we.
Nauliza je.
Utafanya je kani we.
Let's
Utafanya je kani we.
Saying thank you for the last time in this year. Tumeona mwaka imekuwa fit, yeah. You pull it, do it with me, let's go.
La 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 la. Kama wewe hakuna. La 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 la. Sija mwana like you. La 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 la. Kama wewe hakuna.
And I'm pretty sure you know this, eh? So we be kwa pamoja, semu na umi.
Alikokwisha kuhi.
Alimwambia nani.
Alimwambia Sindafi. Gogo
kilindini
hatini
kashushe nyavu zenu. Yesu alipokwisha kunena alimwambia Simoni tweka mpaka kilindini.
Nataka tuimbe kwa pamoja kila mtu, sema nami ati
Bwana mkubwa tumefanya kazi ya kutosha.
Yoa mta sema nami ati
Bwana mkubwa tumefanya kazi ya tatusi pate kitu.
Nataka tushushe nyavu, eh. It is coming here. You know what we do, everybody.
Ati
nashusha nyavu, eh.
Nashusha nyavu. Nashusha nyavu. Bwana kwa neno lako. Nashusha nyavu.
Kwa neno lako.
Nashusha nyavu.
Yesu kwa neno lako.
Nashusha nyavu.
Nashusha
nyavu. Nashusha nyavu.
Listen. That's one for you now, man. Listen up.
Nikapewa, nikapanda na mbegu nikapanda, nikapanda ila mvua ikunyesha.
Tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya tatusi.
You think we be sema,
Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha.
I said if you know you've been blessed.
Bwana mkubwa,
and you know you have been
kazi ya tatusi.
Pole pole twende,
lakini kwa neno lako.
Nashusha nyavu,
nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha nyavu.
If you know you are blessed, if you believe you are blessed, you listen to this.
I can't complain.
Listen to me. Amen. You let me tell you how God wants you, eh?
Daffy, go.
Let me tell you how God wants you. Hati, kwenye. Wambi, ninge kuwa na mbani. Wambi, hati na ogo.
Kwenye 1, 2, 3.
If you know you are blessed, come on and say. umenibariki. We've seen 2023. We are going to 2024. Amekubariki esema umenibariki. You listen, he runs you at his top sound. Amen. Amen. Turn it. You will say one more time, man, eh? Because the blessings have been too much. Hey, turn it. To send me a sante kwa pamoja. You everybody come on out. When I'm calling your name, I tell you better move the mountain with the faith now. Turn it.
When I'm calling your name, you tell me San Diego for Britain. So let me establish you. You tell me San Wola now. So let me establish you. A
Pepsi Valley. Zema. Oh. Hey. A Pepsi Valley. Hey. Hey. Hey.
How na mandai toy piano chupa. Thank you for a wife. For many bear vision ni yote ni jua talanta. Squeezing cute shika tunaituliza na fanta. Umeni toa ghetto saina dunga na masoso. Nimejichora job I can be my own boss. Wanashinda na nami wanabaki kuna vumbi. Na stamina iko zeti tuniliacha kunywa strong. Umeni toa sleeper suka nivalisha Michelin. From
chipo za mushi. You want something on this calendar of Johnson Hopkins the general. Life in aqua chicken in but very many bear fans.
Daffy, Gogo.
I want to dance in my tiny. Yeah. Will you play me that?
Just now send this level song for you, eh? Turn the replay right now.
And every time when we dance together, we dance the music.
And yes, you, yes, you, yes, you, you are one in a million.
The body moving sounds.
I say you are a one in a million.
The body moving.
Everybody. You're turning up, turn it up.
Turn every play. My God, turn every play.
Let's hear you.
Turn every play. My God, turn every play. Turn every
Listen. We are doing it in a go away now. You talk to me, Sam. Wapa moja te, hata nina upokosa. You want me about to talk to his day? Nitumie kwa mipango yako. And because it's been a good go kila mtu twende nami. Sema asifiwe Yesu.
Kila siku ya maisha yangu.
Tuimbe kwa pamoja sema asifiwe Yesu.
Kila siku ya maisha yangu.
Sikudanganyi bila ye mini.
Bure bure bure.
Hey, mini bure bure bure.
Bila ye mini bure.
Haki sikudanganyi. Yeah, no matter what you're going through, no matter what you're going through, let me tell you. No matter what you're going through, yo. You listen. I know it's been a tough year. Najua mwaka imekuwa ngumu yo. Lakini you better trust in him. Si umeona miezi zote eh? So sing it.
Anaweza.
Haja nani anaweza
Bwana. Anaweza, anaweza. Anaweza Bwana.
Sema tena, sema tena. Anaweza.
Anaweza.
No matter what you've gone through, it still remains to be God, yeah?
Anaweza Bwana.
Nyini wa deep hata mkira mbiwe manishi nyini wazi mapeste wangu wali nitoka sigoda liste gole kapi nimeangusho wana nita slay kama nyash na acknowledge ni Mungu peke leo jana pia na kesho Mungu yule yule sanili data na mapenzi wakithani niko chini na kumbe yon nijota mambo ya dunia ni mengi.
All right.
Leo unapaa uko tu.
All right.
Chini nilisha shina depression.
You want more time with me to
hear daily.
Ready, ready. Sema,
I will never lose. No, I will never lose.
No, you do not
I know it.
I did it.
I know it. I wanna. I know it. I know it.
No,
I know it. I wanna. I know it. I know it. I know it. I wanna. I know it.
So let me take you back in time for this. Listen. Watch on your audition, I'm sorry, kidogo. If you remember, we sing it together. Sema, 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 sema.
What you want? So friendly, happy.
You sing it if you remember what I say. Oh, you remember Sunday school?
Somebody say, everything to Lord in prayer.
Check, check.
Testing, testing, mic check, 1, 2. It's very interesting what God can do. Rug him up in old school, you can call it part 2. J-Fam, long boy, younger now, 1, 2.
I'm not a my king, I know none can do me no. Father God, I'm the realest one, I'm a my king.
Yanni, he's loving and Jews forever. You let me tell you, let me tell you right now. Such a love like this, me I could have never seen. You never see it anywhere.
Such a love like this, me I could have
never
seen.
You almost start singing with me. Sema, sema, once a friend we have in truth. All right, Duffy. Duffy. Hey, 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 hey. Come on now. We jump now, hey.
Duffy.
I said it's some gospel jams for you. We're closing the year in star one time. Everybody, let's go. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. In one, two, three.
Yeah. Jump on the whip on the whip on the. You know how I get, homie. Get, homie. I'm too soft for these dough, brothers. Too smooth for these rough cutters. Oh, trying to be me. My whole life.
Yeah, this is a gospel job, man. Got to try. Got to try.
Go hard like concrete. Hold up. When you get me, man, I'll be out in these streets. Yeah.
You want some, everybody? You got with me? Let's go. Hey. I want you to clap with me tonight, tonight, tonight.
That gon' stop.
Can you feel it? One, two, three, let's go. What we do now?
Jumped out the wheel.
You jump now, say jump out the wheel. Yo! You kings and queens, no matter what battle you're facing, let me tell you what can I need.
Mtetezi wangu Yesu anaishi.
Hati nini sema?
Mtetezi.
Hati tuime.
Wangu yuhai.
Hey, hey.
Mtetezi wangu Yesu anaishi leo.
Ama nirudie.
Mtetezi.
Ama nirudie.
Wangu yuhai.
Daffy, Gogo.
All right. I said, you know, I could tell you. To him, a papa, more than 20, what
it? Tetezi, wangu Yesu, anaishi leo.
Hante nere.
Tetezi.
To him,
wangu yuhai.
Woo!
Tetezi, wangu Yesu, anaishi leo. Tetezi.
Hante to him,
wangu yuhai.
Hey!
Tetezi, wangu Yesu, anaishi leo. Mtetezi, wangu Yesu anaishi leo. Mtetezi,
okay.
Wangu yuhai.
I like the way you handle me.
I don't know if you remember Wolf Matete, why not playing over here? On the Kingly Experience, you know the vibe, man.
You treat me good, you keep me safe. I like the way I handle. Amani na baraka, tamepora baba ukanipa. Ninahisi kwa imani baba, kweli umamini. Mwenye haki Yesu,
ata Daffy, Gogo.
Imani ya baba, niko kwa kwa Yesu. Sina haja na ushawishi, vitanipotosha. Yesu, nakutumaini.
I like the way I handle.
atashinda hata nikishindwa na mambo.
Baba
hajawahi nisare hata kukiwa ganje aje.
Baba
atashinda hata nikishindwa na mambo.
Ajai change leo jana na tomorrow. Tushaibi shugali chumbi na tudoro. Sana nipa plenty aje sa tuboro. Na shingo shingo ni togoro from my body. Na invest wogoro ni medlan so much. And I am willing zaidi hata swimo shallow. Bado huza mapia uko by my side. Amini huja na fear false prophets. Wana huza na scare. Na scare wana guza mabea. Hey, hey. Mungu bana tafadhali ni minguvu sana.
Wana meterere ni kwe matike.
Israeli, Israel, you are more time, Sema Ti Mungu Baba.
Hajawaini sare hata kukiwa genze aje.
Baba
atashinda hata nikishinda.
Hatini ni Sema Mungu Baba.
Hajawaini sare hata kukiwa genze aje.
Baba
atashinda.
I want us to testify together right now. I said I want us to testify together right now. You everybody, testify, testify with me, say.
You are the God of standing
water. I said testify with me, let me hear you.
You are the God of miracles.
Uh-huh, uh-huh.
You gave me joy and peace.
You better testify of his goodness right now.
Yes, I have come to testify.
One more time, everybody sing it.
No one can do the things you do.
And what else has he done to you?
Always on time, you never late.
And what else has he done to you?
I've got to stand and testify.
Are you ready? We testify together in one,
it's miracle.
Two, I'm gonna
stand up on
one,
three.
Two, three. I testify.
Yeah, yeah, yeah.
Hey, hey, testify. You talk to him, talk to him.
I'm gonna make it on this. With Jesus on this, as he comes. Nipe tabasam, iguse mara moja na fahamu.
Go, go,
Daffy. Iguse mara moja, it's your turn. Iguse mara moja, ni melan kwamba. East or west, bado wendo mamba. List or best, bado unani pamba. Kama yeast on bread, bado unani
pamba. Jaribu, 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 jaribu.
Mimi jaribu solo.
I say give me one touch now.
Give me jaribu solo. Give me jaribu solo. Give me one touch. Give me jaribu solo. Give me jaribu solo. Give me one touch. Give me jaribu solo.
Yo, we're talking to Jesus tonight. Give me one touch. Give me one touch, Jesus.
Give me one touch.
I say we're talking to Jesus tonight.
Give me one touch.
Want me to give me one touch.
Give me one touch, Jesus.
Let me take you back in them days of Angela Chimalonza.
Hey.
Hallelujah. I said if you remember this tune. Kwa pamoja, kwa pamoja. Hey. Listen now, Tema. Ezalimbuya ya jibile. Come on, Sema.
Bakonzi ya mboka bola mukae.
Ate nini?
Bakongole bola mukae. Bilei ya koti na mboka. Mbula ya mzambe kono kae. Mikuke ya mzambe efungwa.
Ate, we are doing it one time, we're jubilating.
Ezalimbula ya nistorasyo. Oh, jubilee, jubilee,
oh, jubilee,
Kwa miye jibile na kongo
Sana Zambe asili kwa sala
Jibile
Jibile Bakongo leto
Once and more ring until Chivalonzo listen
Zambe ayoki mabonde
Dafi shikilio Take the armory of the Lord now, eh? That's okay, ready. Okay, ready. Tunde.
Umukate.
Ati.
Shika upanga wako. Umukate pepo.
Shika upanga wako. We are taking the armory of the Lord, eh? Tunde. 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 Noi.
Shika upanga
wako
Umukate Umukate Shika upanga wako
Temati umukate pepo
Shika upanga wako Umukate Umukate
Kata we
Shika upanga wako Umukate pepo
Shika upanga wako
Umukate
Hatini nisema Wanauli Tunacheza gani leo Wambie Wambie Wanauliza tunacheza gani leo Wambie Wambie Tunacheza gani leo Tunacheza gani leo Tune nipi
Dance ya kanisa Dance ya kanisa Dance ya kanisa Dance ya kanisa Dance ya kanisa
Siuni pendansi ya kanisa
Niboy wa kanisa Nani meka mkuja jishi
Napenda nani we
Napenda yesu kabisa
Soni chandu
Dansi ya kanisa Wase wase Hii dansi ya wase 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 Dansi ya kanisa
Tuende basi
Haya basi tuende tuende Dansi ya kanisa ieleweke Mapenzi ya baba itendeke Kama mtu waja shika usimcheke
Ye cheki nani
You check
it nani
wewe na church gani unapenda Yesu nani kuja basi dance nami ayaya hii ni dance ya kanisa oyoyo hii ni dance ya kanisa 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 dance ya kanisa
ajele
jini ya mama jini ya mama jini ya mama Jini ya mama, jini ya mama, jini ya mama. Masterpiece ni pati jini ya mama. Jini ya mama, 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 jini ya mama. Masterpiece ni pati jini ya mama. Bibi vijana wazee shikamo. Ana try kuniita sitago. Shetani anipati moa. Nampateke kawaifia DJ Mo. Masterpiece, masterpiece. Nataka blessings. Nataka peace, masterpiece, masterpiece. Nataka blessings, ebo you won't get a peace. Nikika kwa shetani sitamea, ananiseti na hata nichomea. Nikika kwa shetani sitamea, so I'm not there. Shetani sikutaki kwangu, wachana na maisha yangu, wachana na wokovu wangu. Niko chini ya mwamba, chini ya mwa, chini ya mwamba, chini ya mwa, chini ya mwamba, chini ya mwa, chini ya mwamba. Masterpiece ni pate chini ya mama Chini ya mama Chini ya mama
Chini ya mama
Chini ya mama Chini ya mama
Chini ya mama
Daffy, Gogo.
I'm pretty sure you know this, eh? You can do it! One, two, three, everyone! Anipe energy! Anipe synergy! Everybody! Weka shaku! I wanna see you do it. I wanna see you do it. Let's go, let's go. Bimbada, bimbada, bimbada. Wake up energy. Tune in for synergy.
the man a bim bada bim bada bim bada bim bada bim bada 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 energy.
Like you know, what I'm was in a rookie like a DAB. So go with me, go with me now.
You Lisa, I show you in Jibamba Kabiza. Tell them that Jigamba Kajiza. When you think about
you check in December, eh?
Blessings
soon again, January, February.
So na shukuru niko sawa. So mina bimbada.
Alafu kila siku mimi. One, two, three, running you. Lucha chini, 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 weka kando, yomana bimbada,
bimbada, bimbada, bimbada,
bimbada, weka shaku,
are we crossing over?
Crossing over?
Are we crossing over?
Jesus taking over.
Are we crossing over?
We are crossing over. It's not
enough. Hey man, be gentle.
Watch an young English shot wango. And this one we are repeating tonight.
Wami eni ni. Najua nilikosea sana. Narudi nyumbani.
Najua nilikosea
sana.
Hati tema.
Najua nilipotea.
We are going back, you know. We are going back, you know. In one, two, three, let's go. We are crossing over. Whoa.
My heart, my soul, I give it to you like a pretty gold sunset. Me coming back home.
I tell we are crossing over. It's time.
God to protect me from the evil lack. God to tell me. You kept me from sins and the ways of the dark.
You tell him, Nino. That Jesus will love no one but you.
And I know your love will make
you. I tell you, better confess tonight.
Never run from you.
You better confess right now. Want me a Jesus, me love no one but you.
And I know your love will make
are you ready with cross over? Are you ready?
You.
One, two, three.
That
is Anna.
That
is Anna. That is Anna. That
is Anna.
That is ni nani? Ni nani? All right. Hati Mungu wa baraka.
Nani wa milele?
Nataka tuimbe kwa pamoja tafadhali.
As you continue.
Wa milele wa baraka.
Nasema nataka tuimbe kwa pamoja tafadhali. We are praising him right now.
Wa milele.
Wa milele wa baraka.
Natema wa milele.
Wa milele wa baraka.
Sunday.
Wa milele wa milele Mungu wa baraka.
Every morning. Natema tena ti wa milele.
Lele Mungu wa baraka.
Pole pole ni fese wa milele.
Wa milele wa milele.
Mungu wa baraka ni na yawe. Wakiano ni. Mungu wa baraka ni nani? Alafu tuende wote sema nani?
Mungu wa baraka
ni Yesu.
Ni Yesu. Mungu wa uzima. Mungu wa upendo. Mungu wa amani. Amezingira maisha yangu.
Sema anafanya nini maisha yangu?
Amezingira maisha yangu.
Mwite.
Amezingira maisha yangu.
Anafanya nini maisha yangu?
Wa milele, wa milele, Mungu wa baraka.
Wa milele. Haya nataka tubebwe. Leta, 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 leta. Aya. Unajua ni nani ametubeba? Everybody.
Ni bebe, ni bebe, ni bebe, ni bebe.
Yami, ni bebe, ni bebe, ni bebe.
Ni bebe.
Hati ni chukue.
Ni bebe. Mikono ni mwako ni we na rama.
Unajua ni ametubeba, eh? Sema tena, sema tena.
Ni bebe, ni bebe, ni bebe.
Ni bebe,
ni bebe,
ni bebe. nichukue. Hapa lazima tuimbei wewe. Listen. Hey Mungu, angalie kunena kwangu. Hey.
Na uisikie sauti ya kilio changu.
Moyo wangu
umechoka sana baba.
Kona kumbuka imanawi.
Kwa ajili
ya wengi wa mateso yangu. Sema.
Nafsi yangu imeganda manana mabu.
Mwambie hati niokoe mikononi mwa midomo ya umbwa.
Kwa nini nateswa sana kwa ajili ya kwa baba.
Hati nini?
Niokoe mikononi.
Imesema ni yame tubeba. Fanya hii mauni zaidi. Tane.
Nibebe, nibebe,
nibebe.
Back in some little bit. Mwambie nichukue unibebe. I wanna take you back in some little bit. Look at me, look at me. This one is from LJ Masai and Shiro wa GP, eh?
Shiro wa GP.
I said LJ Masai and Shiro wa GP. Haya ruka na mi pole pole twende.
Nenda kwa barare, nenda kwa barare.
Twende,
nenda kwa barare.
Won't you stay with me?
Hoya ho, lale yo.
Hoya ho,
hati sema hoya ho.
Lale yo, hoya ya yo.
Mira benda yes alay, kumu wacha sera wai. Aragama me masai, nina muida muadane. Nalale yo nji ane. Babera ye magelane. Yalo panyango lombogen. Damu inuwa even higher. Kwa niye ndio wangu wasana.
Alright.
Amu ninyo je goro doba.
Ati life is a ye isa. Na mwakilisha sinede a D-I-E. Neda
kwa barare.
Yes, yes.
Neda kwa barare.
Ati neda
kwa
barare. Napi weka twende.
Oya ho lale yo. Oya.
Taking it back one more time, man. No, you. No, you. No, you.
No, you. No, you.
No, you. No, you. No,
you. No, you. No, you.
No, you. No, you. Taking it back some generation back, eh? Kibuwe. And this one is the story of the burning bush. You know. You know. Habari njema leo. Ni mwaka 2024.
Ni mwaka mpya.
Hati hata
mambo mapya.
2024.
Ni mwaka mpya.
Sema ti hata mambo mapya neweka.
Kweli baba umeteswa sana. Kini siku ya leo Kristo anakuonekani.
What?
Na kweli baba we umeteswa sana.
kanwa kwa kazi ya Bwana.
Hati kutoka
sasa utateswa tena.
Hautateswa tena eh.
Mwaka.
Ni kwa mapenzi ama kitu gani?
Mambo mapya.
2024. Ni.
Aha. Eh, hey, mama umekopa. Siku ya leo.
It's your time. 20 water. Africa water right now. Why not them?
Africa yote ya kusifu.
Africa yote.
Africa yote ya kusifu. Wa Somali.
Wa Meru.
Na wa Kongo.
Ah.
Wa Rwanda.
Swim it pamoja one more time. Everybody. Africa
yote ya kusifu.
Africa yote. Haya makofi kidogo. Kings and Queens, welcome makofi kwa makofi. Nanderemo. Kwa kucheza. Na shangwe.
Nanderemo. Kwa kucheza.
Wacha ni wambi hapa Kenya. Femati hapa Kenya. Nasema Nairobi, Kenya. Waita wote, waita wote. Ready.
Kuna vaibo.
Ready.
Yo. And kiki, dear bro, my long boy.
And this is the part where we always get crazy and jump in the air. Are you ready with Troy? So now the pole, pole, laugh, it's early. I've got the other song energy. One, two, three, let's go. One more time.
Good vibe.
I tell this one we get crazy right now. You ready?
Hanky, kiki. No.
I tell this the part where we get crazy now. We start in pole, 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 jump, jump, jump. Wake up energy. All right, are we going to watch that everybody? Let's go. Who's out to the music? Everybody pop, 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 pop. I say just stop. Simbe kwa pamoja eh. Ado nyoba. Sonde.
Mare a odeka gane mega na maike tio enge kwera te agaiwa kwa mwenye. Edo ya giko bekia.
All right. You jump it up one time. One.
Kera gano lewe kete wega neko hata
you right now, eh?
Let the people down the ask.
And we are just saying thank you right now.
Jerry Baba do well for me. Now my life is done better. Not because I suffer fast.
You listen.
Not because I pray and fast.
You listen. We are saying thank you for everything that we have this year. Say money in it. Hosinachi. Hachi. Hosinachi. Everybody, I send you a thank you for everything that you heard.
I say my property.
Are you ready? Ya Chile.
Yasemekana wewe ni muweza yote. Hakuna jambo lolote
na
shida zote. Oh, magonjwa yote
wewe wapo. Tunajua ni nani ametutoa from another level to another level. Tunajua ni nani ametuonyesha mwaka mpya. Ni nani?
Mungu wa Musa yule, na wa Yakobo yule, anayefanya yule, anayepoa yule. Mungu wa Musa yule, na wa Yakobo yule, anainua yule, anabadili.
Nimkimbilie Yesu. You better run to him now, eh? I say you better run to him. Sana wote.
Nimkimbilie nani, Nimkimbilie Yesu mwokozi wangu.
Mimi nasema.
Nimkimbilie nani, Nimkimbilie Yesu mwokozi wangu.
Sana wote. Kwa pamoja, eh?
Nifananishe nani ni Bwana. Nifananishe nani ni Bwana. Na kumbe wewe haufananishi.
Waite kila mtu ambie wakaribie. Ambia kila mtu wa karibie.
Nakaribia. Unasongea. Karibia.
Ate we are present tonight. Turn. Nimesema leo ni siku ya kusifu, eh?
Karibia,
Emana Karibia.
Mwana mama jeshi leo chakuinua imaya.
Tuna kwa wasahi. Hati nini mwambie wasahi. Nataka tusifu pamoja. Go!
Demaya!
Everybody!
Why am I so?
Has it any other time? One minute!
Devanave
mwambie, napema mwambie. Ndoyo tumesema leo ni usiku ya kuabudu na kusifu.